Previously, getting information on what's going on in the community was extremely difficult.
Katane an manakanye, lokala moseiwa, tuna nene kavisi. Uwuke pepawa, wadonje digital, bikwate wati mungusini.
Kori nini chonbe ni wati yogo taas? Tinde wati yomanagisi?
Gisini.
Akene no ber manye.
Kima kasiling kata sani. Benjema, Benjema, Benjema.
Lony manyasani en mise motegno mar dongruok. Gino makelo lokruok kod duoko mowinjore ne midhiero mopogore opogore. Kawuono, wanimo matut kawadoyo achiel kuom dongruoge e lony manyasani e sekta mar thieth e kaunti ma Kisumu. E siganani, warango matut kaka kaunti ma Kisumu tiyo koda lony manyasani e ting'o malo rang'iny mar rito ngima mag mine mayach kaachiel koda nyithindo matindo. Walero ni midhiero buora mokwako sekta mar thieth kendo anyisi kaka kaunti ma Kisumu tiyo koda lony manyasani endi e yudo duoko makare kendo kelo lokruok e ngima mine mayach koda nyithindo matindo. Wuoth koda kanyakla, kalero ni lony ma dho ngere dendo ni Integrated Community Case Management System ICCM e yo machiek kod kaka osekelo lokruok ne mine mayach kaachiel koda nyithindo makidoro. Nyinga Chris Omoni. E gombona mar ng'eyo mathoth kuom lony mar Integrated Community Case Management System ICCM e yo machiek, aromo koda jatend migao mar weche mag thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, manyisa kaka dongruok ma kamaendi ne ochakore.
ICCM or Integrated Case Community Case Management is a program, it's actually a policy. So now we can reach out to people in the community, targeting our mothers, of course, and our babies. And the idea is to reduce maternal and child mortality. So Kisumu has been doing this through community health services. We strengthened our community health workers around 3 or 4 years ago when we piloted the first UHC. And after piloting the first UHC, we thought that they needed to be more focused and a more efficient way of managing these community health services. One, you needed to train community health workers. Two, you needed to equip them. And three, you needed to be able to monitor what they are doing in the communities. So you train, equip, monitor, but also motivate them. That means that they needed to have a stipend. Many years ago, you know, in fact, many counties right now are joining the idea of paying a community health worker a stipend. They used to be called community health volunteers.
Yes.
So they would work in the community as volunteers, and probably they'd get something from the community members if they're happy, maybe a chicken or something like that. That's the only motivation that they have. So we piloted this in Kisumu and also started a digitization program. Now, in the digitization program, it meant that every community health worker has a digital platform. So we did a 12-day training on ICCM, and then a 2-day training on the digital platform. And the ICCM, you're training them about the common diseases that are there in the community, and with a very big focus, of course, on reproductive health and child health. Now, what happens after this is that the community health workers were able to treat several diseases. One, they were able to identify pregnant women and make sure they come to hospital or to facilities to be taken care of. That means increasing the antenatal coverage. Two, they're able to convince more members of our community to deliver in hospitals, because when they deliver in hospitals, you have better outcomes because you have what you call skilled birth attendants. And three, we're able to identify children who have acute illnesses early. And these acute illnesses that kill children in this area are usually malaria and diarrhea. So we train them on how to initiate treatment for diarrhea even as they refer those ones who are complex. Now, how they do this is, after training, they have a digital platform that helps them to be able to treat the patient, which means there are a set of questions that they will ask they have a thermometer which they take a temperature and all that, and they feed all this information into the digital platform. And that digital platform assists them in making a decision whether this patient needs to be referred or this patient can be treated. And then they're able to administer the appropriate medication.
Laktar Ganda, miyo wa sigand olemo mar ICCM, mausi kelo ne Uganda mawuok e county ma Kisumu, ahinya to mine mayach kachiel koda nyithindo matindo, e kauti elo mise mare eduoko chien tho mag mine mayach kachiel koda nyithindo, ranyisi maratiro mar kaka otiyo mar kelo duoko makare, ni midhiero ma mine mayach kachiel koda nyithindo kaloe e kaunti ma Kisumu.
That's fine, Daktari. I was doing some interviews with some of the beneficiaries. Also talked to a number of CHVs to just see how they are operating the system. And some of them, of course, were telling me that issues of home delivery is a thing of the past. In some of the areas which I went to was in Nyando and part of Kisumu. Are there pointers like what you were talking about in reducing the child mortalities or even the maternal health is in terms of the reduction of the numbers or something like that?
Yes, I think I can say that most of the success that we've had as Kisumu has actually come in from this community health that we empowered. We reduced our maternal mortality by 30% over the last 5 years, and we credit this with the involvement of community health workers and the work that we did. Of course, usually the survey looks at the 2 years past.
Yes.
So if you look at the 2 years where the survey was done, we were actually implementing our community health service and reduced by 30%. If you look at our fourth antenatal visit, we moved up from 58% to 63% again because of community health services. Our maternal mortality rate reduced by a third. Infant mortality rate reduced from 54 to 39. Under 5 mortality reduced from 79 to 63. The health facility delivery decreased from 69%, I already told you that, to 94%. Yeah. So those are the outputs that we're able to see immediately from strengthening the community health services.
E od thieth ma Bunde Dispensary mayudore gwenge ma Kokech, sub county ma Nyando, waromo koda Josinta Atieno Owuo, achiel kuom nyamrerwa mosekao thuolo manyime mar reso mine mayach kaachiel koda nyithindo matindo kokalo e lony manyasani endi mano mar ICCM kata Integrated Community Case Management System.
Koro MCH booklet card neni kowasecheko, koro wabro the next. Kwa the next, wabo cheko vaccines gi. Wachako gi vitamin A. Kabene nyathini oyudo vitamin A yudo at 6 months, 12 months, after every 6 months, unigubeni oyudo supplement mar vitamin A. Koro koyudo, ibro click, moyudo, to gimano miss. Gigite, wabro yudeo MCH booklet nikech gibedo recorded kanyo. Koro kosetieko kanyo, tibo the next, ma ibro yudo ka nyathini be ibro ngiyo ka nyathini be ose midi warming tabs, yedhe mag njofni. Yedhe mag njofni gi bibiro mark kunde mano miye. To vitamin A to gi deworming tabs wachiwo at community level. Koro wabro cheko ka nyathini bende participate a monthly growth monitoring, nikech wa encourage gi ni onego be ni gidhi for growth monitoring up to 5 years mondo ging'e ni to nyathini dongo koso ok odongi, weight ne chal nade, height ne chal nade. Koro wa encourage gi kendo wapuonjo gi ber dhi e clinic kata ber ng'eyo weight mar nyathi kata height mar nyathi. To bende otimore maber nikech sani tinde wan gi mashinde gi te dala, watimo ne gi gigi e household kwa dhi e visits.
Juliana Apiyo Kungu mabende usitio e kaka nyamrerwa kuom higni 34 mokalo, leronwa kaka lony mar ICCM tiyo, ahinya to kaka itiyo kod lony manyasani endi kaachiel koda thieth mag kor gwenge.
Sama ne wawuok e paperwork,
mm-hmm,
wadonje digital,
mm-hmm,
sani watiyo kod sim.
Yes.
Ma en simba,
mm,
manomia. Sim ni umiwa gi county government of Kisumu. Gikuwa tewa timu gusimu.
Ibo cheko number of breaths mag nyathini. Yueyo mar nyathini bro ngisi ka engi fast breathing kata engi in drawing. Kori bro pime kas ticha kitie koda kika moko abich, ticha ki repeat. Kabe entire gi fast breathing kata in drawing. Kawa tiko mano wabiro cheko diarrhea. Kwa yudo ni nyathini nigi diarrhea, ibro ngiyo ni ei diarrhea ni osetieko kode ndaladi. Entire gi blood in stool, ibo wacho kata ni osetieko ndalo ariyo kata ndalo achiel, kata ka diep ni nigitiere gi remo e iye, kasto idhi e next. Next, bo penji ka nyathini nigi fever. Fever, watiyo gi 37.5, mane fever ma obedo recommended mondo watim RDT. Kori bo wacho ni, ka nyathini nigi fever, ibiro mark yes. Bang kise mark yes, tibiro record fever no. Ka in above 38.2, to ibiro perform RDT. Ibo penji ka diponi en gi convulsion, entiere gi difficulty in drinking or feeding, or vomit, kata kodiyo. Mago te ibiro mark, ka diponi yudo ka nyathini nitiere gi ranyisi maricho go. Koro kise mark magite, kagin yes, yes, you will just click yes, yes, kasi ibiro perform RDT. Kise perform RDT, ibo yudo ka RDT ni, en negative koso en positive. Ka en positive, you will mark that positive. Kise mark positive, tibro the next. Ibro pimo mwak, mid upper arm circumference. Ibro pimo bade. Ka nyathini en malnourished, koso ken malnourished. Wantiri gi green, mangisri nyathini ber. Wantiri gi yellow, mangisri nyathini ni ene diri. To wantiri gi red, mangisri orach. Irify to the nearest health facility. Kasto ibro ngiyo kati ya nyathini bende quote. Does the child have any other problem or condition during which cannot be treated e dala ka? To kadiponi nitiere mamoko, other conditions, to be ibiro mark yes, ki mark yes, tibiro specify. To ki mark no, tibiro the next. Ki the next, to bro ngisi ni status mar nyathini. Nyathini en positive, HIV positive, koso en negative. Ka en positive, you will mark positive. Ka en negative, tibiro mark negative. Kata unknown, nikech seche moko poko dhi opime. Kasto korka vaccination, idhi e next, tidhi e immunization. Ibro cheko immunization book mare, card mare mar clinic, buge mar clinic, MCH booklet, kaka waluonge sana.
Efi Atieno, ma en achiel kum jogo ma osebilo ber mar ICCM, miyo wa sigana kendo nyiso wa mathoth kaka lony makamaendi osekelo lokruok e ngima mine mayache mauting'o ngimane uwuona.
Nyathi iluongo ni Prudence Agnes Otieno. Sani en gi 3 months. Kanyalo wacho, nyamrero osekonyo mang'eny. Kech amako ich kapod akia namako ich. Koro tuo ma saa ka saa ne nyalo miyo nyamrerwa ne biro lema. Koro en ema ne advise ni hapana, dhi anena osiptal, iwinj anena gima dakteche timore nade. Nyisi kaka ne nyamrerwa ne nitie koda machiegni. Nokonya piyo, nomiyo afwenyo ni an gi ich kar. Koro kaka nachako klinik kamano eko to nyamrerwa koro noketa ka gi ka en limbe. To en ni ichiw nade gi simu koko biro ira. Koro by the time anan gich no, nolima mang'eny. Kogik na tae mar nyuol, to tera nyako siptal, osebet kolima. Omiyo kaka nyathi dhi.
Kata obedo ni lony ma kamao sekelo olem bura e gwenge ma Kisumo, pok obedo maonge midhiero mage. Laktar Grigory Ganda lero nwa moko kuom yomyom ma oseneno e keto e tim lony mar Integrated Community Case Management System kata ICCM, kabende otielo dwaro mar keto sinani e keto e tim lony ma kamaendi.
Of course, digital platforms always have their pluses and minuses. We had a few issues with the digital platform which we are trying to raise, a few indicators which are not being captured, for example, which are very important, for example, health insurance. They are quite an important thing. In terms of the community health workers themselves, definitely there are a few dropped out because the move that we made wanted people who could be digital savvy. Yeah. Needed you to be able to use a phone, use, you know, and all that kind of thing. So some people just dropped out. And then because you are being monitored every day, every month, and somebody knows how much work you've done or gone out and done, that's another big thing. Another big thing is actually the remuneration. It took us time before getting it legally in place that they can actually just be paid straight away. And so they used to get delayed in payments, and I think we've really worked to improve on that. And then finally, of course, the amount of money we're giving them has never been enough. We're giving them a stipend, but we think that this stipend can be improved if we do what we call performance-based incentives. Because these people, as the governor rightfully says, these people are actually working in the communities. Yeah. How can we compensate them for the work that they're doing so that it is commensurate to the work that they're doing out there in the community?
Bindi Warado Koda Lilian Achieng, Mio Mayach Mawuk Ahero, a county Makisumu, kendo sani endi ondikore e chenro mar ICCM,
Lilian miyowa mathoth ewi ber mar ICCM ma osekelo e ngimane kaka miyo mayach.
Aseneno ber mang'eny. Ka naloso dak ka, naloso dak kukang'e gima nyamrerwa en. Nyamrerwa man go osemiya ng'e mang'eny. Ka natedo ka, nakia gimoro ni family planning. Koro nanyuol piyo. First born nanyuolo 2010, second born nanyuolo 2011. Koro kano neno kanyuol na biro matek, nochorore ahinya koda kabisa. Asenyuolo nyithinda ng'wen kuome. Ubiro mwawuo kode mos, mupuonja mung'isa ni ka in gi shida mora mora dwa ni dhiyo osiptal.
Juliana, tielo dwaro mar yango yumyum mar lony mar ICCM. Kowacho ni kata obedo ni osekelo olemo bura, dwaro pod nitiere mar reso yumyum mage eneno ni odhi nyime konyo mon mayach kaachiel koda nyithindgi.
An kaka Julian, an esimba ni nitie alam. Alam ni achiko saa adek. Sama ang'o chubo saa adek talam yuak. Alam nandiko ni referral follow up. Kata ne an mana kanye, to kalam oseyuak. Chuna ni nyaka dhie sim. Muna kini, is there any referral follow up mapokati, mapokatim? Is there any treatment follow up mapokatim? Nitiere jok ma wawacho ni at risk. Achiel, en nyathi ma en underage. Underage is at risk. Sasa ma ref, ma follow up biro ni, to ibiro yudo kuketo ni to kone ni at risk. Manyaki ikete utongwangi te.
Iromo marwa koda Juliana e karod thieth ma Ahero County Hospital. Olero nwa kaka lony mar ICCM paro ne kinde ka kinde mondo mi olim mine mayach kaachiel koda nyithindgi matindo e kor gweng'.
To nitiere button moro piny ka. Ma abiro click kendo.
Esimu kanyo.
Esimu kanyo. Kuro buru penja ni to adwa timango. Ti gik mokelo na. Kuro kaka adwa reyusa mama mapek, abiro click new pregnancy. Sama se click new pregnancy, kura chako keto details. Obiro penja, odiching ma mama ni nonenere mumugi. Kabiro penja ni to has the pregnancy been confirmed? Abiro keto. Kura biro bira, biro buru penja teto mama ni, be ose the clinic. To kapoko di, kabiro keto no. Gimo biro keto na next, refer to the facility.
Oh, okay.
Sama seti imo mano. Two days, 3 days. Task biro biro. Task ni biro kona nea. Do ANC follow up.
Okay.
Nikeche already na seoro, mama. Kapo kidi ya diya mi click kanyo na duati mo ANC follow up. Gino biro siko kanyo. O day muku wango biro bedo red. Day mara reyo, ubro nyisi days misiti yako kapo kitimo this follow up. Nyaka chumuri tim this follow up koga gini biro rumo.
E tunka ibo yudo, tunka mana wacho en gimoro mogoro kakangas. En ma reports, bro nyisi ni reports gi households mise limo gina di. Kasto bro nyisi, kadi poni ise sing simi report o di kata oko di. In case, nini tire mistake mani timo ka ukingeyo. Kalam mogoro no emi biro diyo. Ibro di ka report, to kise di ka report, maluka, to report no, bo kelo ni tiji kakise tiyo. Koro kadipo ni dwa timo correction moro. Kate household moro, mar nyathi moro. To nyathi ne mi biro click. Kise click, tibo cheko. Iscroll, tingiyo ni a. Kae mane, adiyo gini kwa makosa. Koro gine, emidiyo, titimo correction, tisubmit. To dhia dhia. Koro tich yo, tonge gima chuni ni kao kalam.
Komachielo, e log tich mar migao mar thieth county ma Kisumo. Laktar Gregory Ganda tigo koda ber mar ICCM ma osekelo ne Uganda ma wuoke county no. Bende ochiwo singo mar lony ma kamaendi e nyayo ngima mag mine mayach kaachiel koda nyithindo matindo e county ma Kisumu.
It was a very heavy investment at first in terms of training. We had to put in I think it was 40 million shillings for training. We had put in 120 million shillings for their yearly stipends. And then living goods helped us by purchasing the funds and giving us the technology and the technical support. So with all that, we were able to do and achieve. But we also learned that the same thing was going on in Uganda, where they had already shown that they had reduced child mortality by using this method of an equipped, a motivated, a trained community health worker. And so we just borrowed best practices from other parts and decided to blow it up to scale.
Sigana mar lony manyasani endi maitiyo godo e bero ngima mag nyithindo matindo kachiel koda mine manyach. Nyayo e lela ber mar biro koda paro manyien pile ka pile kachiel koda tiyo kanyakla reso midhiero mopogore opogore e piny mangima. Lony makamaendi, kaunti ma Kisumu, lero kaka lony manyasani endi nyalo buko e kelo lokruok e gweng, e kata tieko midhiero buora kendo kelo lokruok e yore machon mag miyo oganda thieth. Tiyo koda lony manyasani endi okel manaduoko midhiero masani endi chien. Bende oketo mise motegno mag kedo koda midhierni manyalo sieko e kinde mabiro. Erokamano kuom bedo koda e wuodhni endi. En geno mara ni kanyakla wabiro nywako e lweny mar kelo lokruok kitiyo koda lony manyasani endi e weche mag thieth e kaunti ma Kisumo, e piny Kenya gi e buo piny mangima. Ni nyakalondo mar Mayinga, Nyinga Chris Omondi.
Kisumo bear, Kisumo. It's a radio bug, Kisumo.